Difficult, but not impossible.
Badhi leza kuzani pendeza, supu mchana jioni, baraka.